This message, "What House Will You Build Me?" by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday morning, 21st November 1965, at Tucson Tabernacle, Tucson, Arizona, USA. Lo myalezo, yindlu enjani eniyakuyakhela mna, washunyayelwa ngumzalwana William Marion Branham, kusasa ngecawa ngowamashumi amabini ananye, ngoNovember, we-1965 kumnqoba iTucson eTucson, Arizona, USA.
Thank you for the green. It's a privilege.
Enkosi mzalwana uGreen, yinyweba.
Greetings to Brother and Sister Green and all that's here this morning. And it is a privilege that I feel I have given to me to come to this place of worship to make a few announcements.
Umboliso kumzalwana noTate Green kunye nabo bonke abalapha ngalentsasa. Kwaye inyweba yokuba ndizive ndiyinikiwe yokuza kule ndawo yokunqula ukuza kwenza izaziso ezimbalwa.
I don't want to take Brother Green's time here because I heard Brother Green several times speak and I certainly was influenced as he brought the word of the Lord to us.
Andifuni ukuthabatha ixesha likamzalwana uGreen apha. Ngokuba ndimvile umzalwana uGreen ngamaxesha amaninzi ethetha, kwaye ngenene ndaphembeleleka, kwaye njengoko ezisa ilizwi lenkosi kuthi.
I was so humble about it. Yesterday he said, "I don't get the word from the Lord as maybe it would come in Revelation as it's been sent," but said, "I like to stress upon what has been said."
Kwaye ngentobeko enkulu malunga nalo izolo uthe andifumani ilizwi enkosini njengamhlawumbi liyakuza njengesityhilelo nje njengokuba lithunyelwe kodwa wathi ndiyathanda ukugxininisa phezu koko bekuthethiwe.
He said, like when Paul wrote something in the Bible, "I come here to stress upon what he said." That I have no message only just to stress on what's already been said from the Lord.
Wathi njengaxa uPaulos wabhala into eBhayibhileni ndize apha ukuza kugxininisa phezu koko akutshiloyo. Wathi andinamyalezo kuphela kugxininisa nje kuphela koko sekuthethiwe kusuka kwinkosi.
Oh, that is really remarkable that a young fellow like that say make a remark like that.
Ngokungenene oko kuyamangalisa umfo omncinci njengalowa kwaye athi enze intetho enjeya.
Now, let's just have a word of prayer together.
Ngoku masibe nelizwi nje lomthandazo.
Dear God, I hardly know how to start, for I feel you're here today, and in your presence we always feel so little. And I thank you for this privilege.
Thixo othandekayo, andazi ngenene ukuba mandiqale njani. Ngokuba ndiyavakalelwa, ulapha namhlanje, kwaye ebukhoneni bakho, sisoloko siziva bancinci, kwaye ndibulela wena ngale nyweba.
Now, Lord, that thou hast granted this place to us, we pray that you'll meet with us every time that we meet here. And may your great Spirit move over this city.
Ngoku Nkosi, ngokuba wena usinikele indawo, siyathandaza ukuba uyakuhlangana nathi ngalo lonke ixesha sihlangana apha. Kwaye wanga umoya wakho omkhulu ungashukuma phezu kwesi sixeko.
May we be able to bring this gospel message that has been given to us and presented to our hands in this last days, may it be fulfilled in you. Get every soul out of Tucson and around about that you've ordained to life. Grant these things, Father, in the name of Jesus Christ. Amen.
Sanga singabana kukuzisa lomyalezo wevangeli esithe saunikwa waze wabekwa ezandleni zethu kule mihla yokugqibela. Wanga ungazaliseka kwaye wena ufumane wonke umphefumlo ophuma eTucson najikelele othe wawubekela kubomi. Siphe ezi zinto bawo egameni lika Yesu Kristu. Amen.
I think I want to read a little verse of scripture here this morning just before I say these words that I wish to say. It's found over in Acts, the 7th chapter of the book of Acts. And while you're turning to that. We begin with the 44th verse.
Ndicinga ndifuna ukufunda umqolo omncinci wesibhalo apha ngalentsasa nje phambi kokutsho lamazwi endinqwenela ukuwatsho afumaneka ngapha yakwizenzo isahluko sesixhenxe sencwadi yezenzo kwaye ngelixa nisatyhila kokuya siya kuqalisa kumqolo wamashumi amane anesine.
Now we're going to Shreveport this week, this coming week, for a series of services, and now we're going to try, if the Lord willing, Brother Jack Moore, very good friend of both Brother Perry and I, and we love Brother Jack.
Ngoku siya eShreveport ngale veki izayo ukuya kuba nothotho lemihlangano kwaye ngoku siza kuzama ukuba inkosi ithandile umzalwane uJack Moore olunge kakhulu umhlobo wethu sobabini umzalwane uPerry kunye nam kwaye siyamthanda umzalwane uJack.
The message, I think, kind of baffled him a little, especially on some of the things that we hold dear and believe that it came to us through the opening of the seven seals, as we believe it, such as serpent seed, the eternal security of the believers, and so forth, some of those messages.
Umyalezo ndicinga ngohlobo oludidayo kancinci ingakumbi ngezinye zezinto esizithanda kakhulu nesizikholelwayo okokuba ize kuthi ngokuvulwa kwamatywina asixhenxe njengoko sikholelwa njenge imbewu yenyoka kunye nokhuseleko olungunaphakade lwamakholwa kunye nanjalo njalo eminye yalo miyalezo.
That maybe to others we don't think this is hard, but if you've got to open your heart to truth.
Ekubeni mhlawumbi kwabanye asicingi oku kunzima kodwa yona kufanele uvule inhliziyo yakho kwinyaniso.
We believe that we're living in the end time.
Amen.
That's just so real to us. We're just at the end of the road.
Siyakholelwa siphila kwixesha lesiphelo. Oko kuyinene kakhulu kuthi okokuba sisekupheleni kwendlela.
And to speak in some other man's church, while you want to honor that man's hospitality of giving you that opportunity to come into his church.
Kwaye ukuthetha kwibandla lenye indoda ke ufuna ukuhlonipha ububele balandoda bokukunika elathuba lokuza ebandleni layo.
And I certainly, knowing that they don't believe in that, and I would honor them enough to, there's plenty more that I can speak on there besides bringing that in. Unless it's just the Holy Spirit having to push it a little, you see, then I would certainly say as he said.
Kwaye ndiya kubahlonipha ngokwaneleyo okokuba kukho okuninzi ngaphezulu endinokuthetha kuko phaya ngaphandleni kokuzisa okuyanga phakathi ngaphandle nje ngumoya oyingcwele wenzeke utyhale kancinci uyabona ngoko ngokuqinisekileyo ndiyakutsho njengoko etshilo.
And I don't know no better than to do that, and I hope I never learn any better.
Amen.
Just to say it the way he said it.
Kwaye andazi okungcono kunokwenza oko, kwaye ndiyathemba andizange ndifunde okungcono kunokwenza oko, yabona masiyitsho yona ngandlela ayitsho ngayo.
Now let us read just a verse or two here out of the seventh chapter of the book of Acts, beginning with the 44th verse.
Ngoku masifunde nje umqolo okanye emibini apha iphuma kwisahluko sesixhenxe sencwadi yezenzo siqalela kumqolo wamashumi amane anesine.
Our fathers had the tabernacle of witness in the wilderness, as he has appointed, speaking unto Moses, that he should make it according to the fashion that he had seen.
Obawo bethu babenomnquba wesingqino entlango njengoko wayemisele ngako ethetha kuMoses okokuba makawenze ngokohlobo abelubonile.
Which also our father came after brought in with Jesus unto the possession of the Gentiles, whom God drave out before the face of our fathers unto the days of David.
Lo kanjalo ubawo wethu abeza kamva bawungenisa kunye noYesu ekuthinjweni kwentlanga ezo uThixo wazigxothayo phambi kobuso bobawo bethu kwada kwayimihla kaDavide.
Who found favor before God and desired to find a tabernacle for the God of Jacob. But Solomon built him a house.
Owa babalwayo nguThixo wacela ukuba amfumanele uThixo kwaYakobi umnquba, kodwa nguSolomon owamakhela indlu.
Howbeit, the Most High dwelleth not in temples made with hands, as saith the prophet.
Noko osenyangweni yena akahlali zitempileni zenziwe ngazandla, njengokuba atshoyo umprofeti.
Heaven is my throne, earth is my footstool. What house will you build me, saith the Lord? Or what is the place of my rest? Has not my hands made all these things?
Izulu yitroni yam, umhlaba sisihlalo senyawo zam. Yindlu enjani na eniya kuyakhela mna, itsho iNkosi, okanye yiphi na yona indawo yokuphumla kwam? Asisandla sam na esenza zonke ezi zinto?
Upon this, the reading of this scripture, I want to say the few words that I want to say before Brother Perry brings the morning message.
Phezu koku ukufunda kwesi sibhalo, ndifuna ukutsho amazwi ambalwa endifuna ukuwatsho ngaphambi kokuba umzalwane uPerry azise umyalezo wakusasa.
I find this one of the great moments of my visit to Tucson. I come here because that I was led to come here. I come here because that the Holy Spirit through a vision sent me here.
Ndifumana lena yamakhulu amathathu otyelelo lwam eTucson. Ndiza apha ngokuba ndandikhokelelwe ukuza apha. Ndiza apha ngokuba umoya oyingcwele ngombono wandithumela apha.
Know that might seem strange maybe, but he, as far as I know, anything that I know of God, I was sent by a vision to Tucson.
Amen.
I wondered how I ever was sent to this desert place.
Ndiyazi oko kungakhangeleka kungaqhelekanga mhlawumbi. Kodwa yena, kangangolwazi lwam, yonke into endiyaziyo ngoThixo, ndathunywa ngumbono eTucson. Ndamangaliswa kutheni ndathunyelwa kule ntlango yendawo.
And then, here where there is, spiritually speaking, over the city, I don't know of any place that's any more spiritual dead in the city of Tucson.
Kwaye ngoko apha, apho kukho I ngentetho kamoya, phezu kwesixeko, andazi nanye into efe ngenene emoyeni kunesixeko sase Tucson.
There is war between the churches, there is fusses between the congregations, there's no unity and everyone grabbing and holding and squeezing and trying to get this one and proselyting. It is a desert, spiritually speaking, also.
Kukho imfazwe phakathi kwamabandla, kukho uchuku phakathi kwemvaba, akukho manyano, kwaye wonke ubani uyaxhakamfula, aze abambe, aze acudise, kwaye azame ukufumana lona nokuguqulela omnye kwenye inkolo, intlango ngentetho kamoya, ngokunjalo.
But then I read in the Bible that where God called Moses away from his loved ones and all that was dear to him and sent him into the wilderness to write the laws of the Bible.
Kodwa ngoko ndifunde eBhayibhileni ukuba apho uThixo wabizela uMoses kude kwabo abathandayo kunye nakwabo babebalulekile kuye, waza wamthumela entlango ukuya kubhala imithetho yeBhayibhile.
That was the Old Testament, the first four books, Genesis, Leviticus, Deuteronomy, and Exodus.
Leyo yayiTestamente endala, incwadi ezine zokuqala, iGenesis, Leviticus, kunye neDeuteronomy, Exodus.
I never said them just in routine, but that four books. That really is the Old Testament, because the rest of it was what the prophets said in the Psalms of David and so forth, but the Chronicles of the Kings.
Wa andizitshongo ngokoludwe, kodwa zezo ncwadi zine, oko ngenene kukwiTestamente endala, ngokuba inxenye yayo yileyo abaprofeti bayitshoyo kwiindumiso zikaDavide, nanjalo njalo, kodwa iziKronike zokumkani.
But this was the fundamental of the Old Testament, was Moses wrote them after he was called from his homeland or he had been born and brought up among his people and was sent into the desert to write this book of the Old Testament.
Kodwa lena yayiziziseko zeTestamente endala awathi uMoses wayibhala emva kokuba wabizwa kwela kubo apho wayezalelwe khona waze wakhuliselwa khona phakathi kwabantu bakhe kwaye wathunyelwa enhlango ukuya kubhala lencwadi yeTestamente endala.
Then I find that in the book of the New Testament, where Paul, which is the author, or not the author, but the writer of the New Testament,
emva koko ndiyafumana kwincwadi yeTestamente entsha apho uPaulosi oyimbangi okanye ongeyumbangi kodwa umbhali weTestamente entsha.
He also was drove out from among his people and by the Spirit into the Arabia, where he was 3.5 years to find the inspiration, and Paul is the chief writer of the New Testament.
Naye waqhutyelwa ngaphandle kubantu bakhe kwaye ngomoya wasiwa eArabia apho wayeminyaka 3.5 ukuya kufumana intumakalelo kwaye uPaulosi ngumbhali oyintloko weTestamente entsha.
Now there's Matthew, Mark, Luke, and John, but they were scribes that just wrote what Jesus said as they followed him along.
Ngoku kukho uMatthew, Mark, Luke, noJohane kodwa babe ngababhali abathi bahlala nje koko uYesu wakutshoyo njengoko babemlandela yena.
But you take the book to Timothy and to the Romans and to the Hebrews and so forth, Paul received inspiration to write the New Testament, taking all the Old Testament as a shadow and setting it in order, and God honored it and made it the New Testament.
Kwaye kodwa uthabatha incwadi eya kuTimothy neya kwabaseRoma neya kumaHebhere nanjalo njalo, uPaulosi wafumana impefumlelo yokubhala iTestamente entsha ethatha yonke iTestamente endala njengesithunzi kwaye eyibeka ngolungelelwano kwaye uThixo wayihlonipha kwaye wayenza iTestamente entsha.
Now, if the Old Testament had to be drove from the writer, had to be drove from his people into the wilderness to get inspiration to write the Old Testament.
Kwaye ngoku ukuba iTestamente endala kwafanele iqhutywe iphume kumbhali, kufanele aqhutywe aphume ebantwini bakhe aye entlango ukuya kufumana impefumlelo yokubhala iTestamente endala.
And in the New Testament, the writer was drove by the author into a desert place to get the inspiration to write the New Testament.
Kwaye kuTestamente entsha, umbhali wayeqhutywa ngumqambi emsa kwindawo entlango ukuya kufumana impefumlelo yokubhala iTestamente entsha.
And the books are sealed with 7 seals. It would also require the same, I believe, in these days to open those 7 seals.
Kwaye incwadi zityuniwe ngamatywina asixhenxe kuya kufuneka kananjalo into ekwanjalo ndiyakholwa kule mihla ukuvula loo matywina asixhenxe.
Believe what you hold dear, to what you cherish, a little home that was given me by the people and amongst all my people and friends and a church that was flourishing and had nothing lacking.
Ukushiya okubalulekileyo kuwe oko kuxabisileyo kunye nekhaya elincinci endalinikwa ngabantu kunye naphakathi kwabantu bam bonke nabahlobo nebandla ebelikhula kwaye ndingaswele nto.
And to leave that, pull right away from it and move away out into a desert where you knew nobody and everything against you.
Kwaye ukushiya oko ukuzihluthula uzisuse kuko uze umke uhambe ngaphandle ukuya entlango apho ungazi namnye umntu kwaye yonke into ichasene nawe.
But there's something about God that he drives a man to do things that's beyond any thinking of his own, so it can be to the glory and honor of God.
Kodwa kukho into ethile malunga noThixo yokuba aqhube indoda ukuba yenze izinto ezingaphaya kokucinga kwayo ke isenokuba kuzuko nentlonipho kaThixo.
And I feel that not self-honor, but I feel the privilege it was to leave everything that was called dear to me.
Amen.
To get here into this wilderness and suffer like I have never suffered in my life here in this wilderness or this desert.
Kwaye ndiyeva oko, hayi yesiqu sakho, kodwa ndiyiva inyhweba yokuba ndishiye yonke into ibibalulekile kum, ukuze ndize apha kule nkqantosi, ndize ndive ubunzima, ngendlela endingazange ndive ubunzima ebomini bam, apha kule nkqantosi, okanye kule ntlango.
But I believe that in doing that and obeying what God commanded to be done, God has opened to us the mysteries of this last day.
Amen.
And we are here with this message.
Kodwa ndiyakholwa ukuba ekwenzeni oko nokuthobela oko uThixo akuyaleleyo ukuba kwenziwe, uThixo usivulele ezimfihlelo zalomhla wokugqibela kwaye silapha nalo umyalezo.
Now there was many people who followed me, and that's not unusual.
Ngoku bekukho abantu abaninzi abandilandeleyo kwaye oko asinto engaqhelekanga.
Usually a person people love one another, and love will drive you to do things you don't think you would do.
Ngokuqhelekileyo umntu abantu bayathandana kwaye lona uthando liyakuqhubela ekwenzeni izinto ongacingi ukuba unokuzenza.
And many of you left your homes, you left all just to go come out here in the desert.
Kwaye abanintsi benu nishiye amakhaya enu, nishiye konke nje ukuhamba niphume nize entlango.
Many has called me, many has asked me, shall we come to Arizona? Would it be a good place for us?
Abanintsi bandibizile, abanintsi bandibuzile, singeza eArizona, ingaba iyakuba yindawo elungileyo.
Well, as it was said about Moses and them, it was no place of fruit, no place of pomegranate.
Ke njengokuba kwakutshiwo malunga noMoses kunye nabo, yayingeyondawo yeziqhamo, ingeyondawo yerhanathi.
Here there's not much work to do, and living is high, and the cost of living is high. It's a rough place to live. It's Tucson, Arizona.
Apha akukho msebenzi ungako ukwenza, kwaye ukuphila kuxhomile, kwaye indleko zokuphila zixhomile. Yindawo egadalala ngenene yokuhlala iTucson, Arizona.
Wages are poor, and food is high, and rent, it's a horrible place to live in that manner. But it's healthy, it's dry.
Imirholo ayiphucukanga, kwaye ukutya kuxhomile, kunye nokuqesha ukuhlala. Iyindawo embi kakhulu yokuhlala ngolwahlobo, kodwa inempilo kakhulu yomile.
And sometimes we mustn't get our minds fastened on things of this earth. We must look to the leading of the Holy Spirit.
Kwaye thina ngamaxesha athile akufanele senze ingqondo zethu zilandele izinto zalomhlaba. Kufanele sikhangele ekukhokeleni kukamoya oyingcwele.
But one thing that troubled me in coming here and telling people, well, you should not come or you should come, that I leave up to each individual, the way God leads that individual to do.
Kodwa into enye endikhathazayo ngokuza apha, kwaye ndibaxelele abantu, ke kufanele ningezi, okanye kufanele nize, oko ndikuyekela kumntu ngamnye ngendlela uThixo amkhokelela ngayo la mntu ukuba ayenze.
I think every one of us should do that, be led by the Spirit on what to do.
Ndicinga bonke kuni kufanele ayenze loo nto, khokelwa ngumoya koma ukwenze.
And many of you hear from around Jeffersonville and of the congregation there, and you have come out here.
Kwaye abanintsi kuni apha ngabalapha eJeffersonville, kwaye bengabe bandla phaya, kwaye niphume neza apha.
Now the thing that bothered me was a place of worship.
Ngoku indawo endikhathazayo yindawo yokunqula.
Now I realize there's a read in the scripture here of Stephen's and his address just before his death, or they stoned him immediately afterwards for his message.
Kwaye ndiqaphele, njengoko bendifunda isibhalweni ngoStefano kunye nentetho yakhe nje phambi kokufa kwakhe, ngokuba bamqulu bangoko nangoko emva koko ngenxa yomyalezo wakhe.
As he was speaking, he said, our fathers, talking of the Hebrews in the early days, how that they tried to find favor before God to build a place for worship.
Njengoko wayethetha, wathi, obawo bethu, ethetha ngamaHebhere, ngemihla yamandulo, indlela abazama ngayo ukufumana ukwamkeleka kuThixo, yokwakha indawo yokunqula.
He said that Solomon built him a house or a building. We're acquainted with the story.
Wakutsho oko, uSolomoni wamakhela yena indlu okanye isakhiwo, siliqhelile ibali.
But I like his next words, how be it? The Most High dwelleth not in houses that's made with hands. In another place over in Isaiah, he said, a body has thou prepared me.
Kodwa ndiyawathanda la mazwi alandelayo. Noko osenyangweni akahlali yena ezindlwini ezakhiwe ngezandla. Kwaye enye indawo ngaphaya ku-Isaya wathi, umzimba undilungiselele mna.
Sacrifice and offerings and buildings and so forth, but a body has thou prepared me.
Iminikelo namadini nezakhiwo nanjalo njalo, kodwa umzimba undilungiselele mna.
Well, we realize that he was speaking then of the body where God tabernacled in Christ.
Kulungile, siyaqonda ukuba wayethetha ngoko ngomzimba apho uThixo wahlala khona kuKristu.
But I believe today that the inspiration that's come to Brother Green to move here, him and Sister Green giving up their place back in the East also, to back in Texas, to come here with to start with nothing. Just simply by an inspiration, feeling that they should do it.
Kodwa ndiyakholwa namhlanje okokuba impefumlelo ezileyo kumzalwane uGreen yokuba yokuza apha yena nodade Green ukuncama indawo yabo empuma nayo ngokwayo emva eTexas ukuza apha kunye ukuqalisa bengenanto nje ngokulula ngentumakalelo beziva befanele ukuba bayenze.
I appreciate man that will follow the leading of Christ regardless of the cost it costs him.
Ndiyabancoma abantu abaya kulandela inkokelo kaKristu ngaphandle kokukhathalela indleko ebadla yona.
Though the whole world, maybe your very best friends, think that you're wrong. But it isn't wrong to you. As long as you feel there's something behind it, it's God moving you. It's never wrong. And it'll always pan out right.
Nakubeni ilizwe lonke, mhlawumbi izihlobo zakho ezisenyongweni zicinga ukuba uphosile, kodwa ayiphosakelanga kuwe. Okoko usiva kukho into ethile emveni kwayo, nguThixo ukuqhubayo, ayisokuze iphosise, kwaye iya kusoloko ivela ichanekileyo.
See this young couple of talented young men, and saying this because he's sitting here. This young lady with her babies, his family to raise, he's quit his job and everything to move here.
Jonga aba batshatileyo, basebatsha, umfana onesiphiwo, andikutsho oku ngenxa yokuba ihleli apha, kunye neli nenekazi litsha likunye nabantwana balo, kunye nosapho lwalo, ekufuneka belukhulisile, kwaye ushiye umsebenzi wakhe nayo yonke into ukuza apha.
I realize that years ago I was called ministry. I've never made a successful pastor because I got a roaming, rambling spirit. I can't be satisfied anywhere.
Ndiqaphela ukuba kwiminyaka egqithileyo ndabizelwa kulungiselelo, andizange ndibe ngumalusi ophumeleleyo ngokuba ndinokuzula imimoya ezulayo, andinakoneliseka naphi na.
Just wherever the spirit moves, I just got to move with it. Because I have a message. Jesus said I must preach in this other town also.
Nje naphina umoya usiya kufanele ndihambe nawo ngokuba ndinomyalezo. UYesu wathi kufanele ndishumayele nakuso esi sixeko ngokunjalo.
But there are those who are shepherds that watch the flock. I'm so grateful that Brother Perry followed the leading of the Holy Spirit. And today we have a tabernacle.
Kodwa kukho abo abangabolusi, abolusa umhlambi, ndinombulelo kakhulu wokuba umzalwane Perry elandela inkokhelo kamoya oyingcwele. Kwaye namhlanje sinomnquba.
It's a small one, that's just good enough to start with. To see what the Holy Spirit, not knowing, let's just move step by step.
Iye yencinci, loo nto yelungileyo ukuqalela, ukuze sibone intoni umoya oyingcwele, singazi, masiqhubeke inyathelo ngenyathelo.
Now I believe if God has spoke to Brother and Sister Green to come here, and it's opened up a place where our children, instead of on Sunday morning, ride their bicycles and on the streets and run around, they have a place to come to worship. Instead of us sitting around listening to something that we've heard on radio, which is all right.
Ngoku ndiyakholwa ukuba uThixo uthethe kumzalwane noTate Green ukuba baze apha kwaye bavule indawo apho abantwana bethu endaweni yokuba ngentsasa yangecawa bakhwele iibhayisekile kwaye babe sezitratweni kwaye bajikeleze bebaleka banendawo yokuza kunqula endaweni yokuba sihleli apha kwaye siphulaphule kwinto ethile ebesiyive kunomathotholo, nto leyo ilungileyo.
But we, as this group of people, we have a message for this day. We believe that God has given us a message.
Kodwa si njengeqela labantu sinomyalezo walomhla, siyakholwa ukuba uThixo usinike umyalezo.
And Brother Green is, I don't want to call him my associate, because we are, well, it is also my associate. We are together in this message. Brother Green preaches the same thing, a message that I believe in.
Kwaye umzalwane Green, andifuni kumbiza umncedisi wam, ngokuba sikulungile, injalo, kananjalo umncedisi wam, sibanye kumyalezo. Umzalwane Green ushumayela into enye nomyalezo endikholelwa kuwo.
He's left his home, he's left his people, he's left his church. He was I believe he's a district superintendent or something of one of the organizations, and give the whole thing up when he heard this.
Ushiye ikhaya lakhe, ushiye abantu bakhe, ushiye icawa yakhe. Waye ndiyakholwa waye ngumongameli wesithili okanye into ethile yomnye wemibutho. Wancama yonke into xa weva oku.
He left everything that was dear to him also to come to the desert just to support what God is giving to us now.
Washiya yonke into ebibalulekile kuye ngokunjalo ukuza entlango nje ukuquma oko uThixo asinike kona ngoku.
I say I believe it's not only should be in our hearts, it should be our duty to back him up everything that we can. To attend the services, to come here to worship, and to make this a place where God can reveal to us the things that he has for us to reveal.
Ndithi ndiyakholwa akufanele ibe senhliziyweni yethu kuphela, kufanele ibe luxanduva lwethu ukumxhasa yonke into esinokuba nakho ukuba size ezinkonzweni, ukuba size apha ukuza kunqula kwaye sizokuyenza le ndawo apho uThixo anokutyhila kuthi izinto anazo ngathi ukuba asityhilele.
And as his word said, the message doesn't come to me through the giving of the inspiration as it does to maybe to some of us, but he said, I'm here to back up what God has given. What a statement.
Kwaye njengoko ilizwi lakhe lathi umyalezo awuzi kum ngokunikwa kwempefumlelo njengoko kusenzeka mhlawumbi kwabanye bethu, kodwa wathi ndilapha ukuxhasa oko uThixo akunikezeleyo, enjani intetho.
And I believe if we will all cooperate together, we'll put our hearts to it.
Kwaye ndiyakholwa ukuba sonke siyakusebenzisana, siyakubeka inhliziyo zethu kuyo.
I know that each one of you If you feel like I do, I am so hungry to see the Spirit of God moving.
Amen.
I just can't hardly stand it.
Ndiyazi ukuba ngamnye kuni ukuba niziva ngendlela endiyiyo ndilambile kakhulu ukubona umoya kaThixo ushukuma andinakho nje tu ukunyamezela.
Some experiences I've just had up in the mountain. Just to feel that once again, that's something that when I was first saved that was so glorious to my heart.
Amanye amava endithe ndanawo phezulu entabeni nje ukuva oko kwakhona okokuba into ethile yokuba xa ndandiqala ukusindiswa yayizuke kakhulu entliziyweni yam.
And we can come into a place, we can sit and we see it among us that we're drying.
Kwaye singafika endaweni, singahlala, kwaye siyayibona phakathi kwethu okokuba siyafa.
As we sit here in the desert, I get among my brother and they talk with me and I talk with them, always in a little way of watching, dealing out there with the Spirit, as it was to see just the condition of that brother and to see what's wrong.
Njengoko sihleli apha entlango, ndiba phakathi kwabazalwane bam, bathetha nam, kwaye nam ndithetha nabo, okoko, ngendlela encinci yokujonga, ukuva phandle phaya ngomoya, njengoko kwakunjalo, ukubona nje imeko yalamzalwana, ukubona ukungalunganga.
I begin to feel us all reclining, getting away from the Spirit. It's become too natural a thing to us.
Ndaqalisa ukuva thina singqenqa simka kumoya iba yinto eqhelekayo kuthi.
We must worship in the Spirit.
Amen.
We're in the Spirit of God. Not only our message should be the flame of the hour, it should be the flame in our hearts.
Amen.
Kufanele sinqule sikumoya apho umoya kaThixo hayi kuphela umyalezo wethu. Kufanele ube lidangatye leyure. Kufanele ibe lidangatye ezintliziyweni zethu. Yabona?
It's got to be in our hearts or we can't rightly present it to the people. The Spirit has to pack the message itself.
Kufanele ibe sezintliziyweni zethu. Okanye asinakho ukuyibonakalisa ebantwini kakuhle. Umoya kufanele uthwale umyalezo ngokwawo.
And I'm trusting and believing in every one of you to be a real Christian.
Kwaye ndiyathemba kwaye ndikholwa kuni nonke ngabanye ukuba ningamakholwa enene.
Now they need Sunday school teachers. They're going to need a staff. And I want to say this so that you'll thoroughly understand. This is my church.
Ngoku bafuna utishara besikolo secawa. Baza kufuna abaqeshwa. Kwaye ndifuna ukutsho oku ukuze nibe nokuqondisisa eli libandla lam.
I've been here 3 years and I've had one door open to me. That was Brother Mackey. Asked me to come preach. God bless him. I haven't been invited by any other people.
Bendilapha iminyaka emithathu kwaye ndibe nesango elinye elivulekileyo kum. Lowo ngumzalwane Mark ondicele ndize kushumayela. UThixo amsikelele. Andikhange ndimenywe nangomnye wabantu.
Not nothing against them. They're all right. Brother Brock, a good friend of mine, Brother Gilmore, many of these Pentecostal brethren here are very, very deep good friends of mine.
Andinanto ndichasileyo nabo, balungile. Umzalwane Brock, umhlobo olungileyo wam. Umzalwane Gilmore, abaninzi babazalwane bakwamoya apha. Ngenene, ngabahlobo bam abanzulu.
I love them. Nothing against them. I understand their position. They can't invite me in there and then remain in their organization. See, they can't do it. Because if they do, they're kicked out.
Ndiyabathanda. Akukho nto ndiyichasileyo ngabo. Ndiyayiqonda indawo abame kuyo. Abanakundimema phaya baza bashiyeke kwimibutho yabo. Yabona, abanakuyenza loo nto. Ngokuba ukuba bayayenza, bayakukhutshelwa ngaphandle.
So you see their position. I had the same thing to face, but my, may it always be, seek ye first the kingdom of God,
Amen.
The will of God.
Ke uyabona indawo abeme kuyo, ndibe nento ekwanye, ebefuneka ndijongane nayo. Kodwa bethu, ingasoloko injalo, Funani ubukumkani bukaThixo tanci, intando kaThixo.
And now that Brother Green, God has sent him in here and opened us up a church of like precious faith that we believe in. We are to be very grateful to God. Attend every service, take every place that we can.
Kwaye ekubeni ngoku mzalwane Green uThixo emthumele apha kwaye wasivulela icawa enje ngoluxabisekileyo ukholo esikholelwa kulo sifanele sibe nombulelo kakhulu kuThixo kwaye sibekho kuzo zonke inkonzo sithabathe yonke indawo esinokuba nakho.
And if we're asked to call on to pray to seek to do, let's be soldiers, not at the just anxious to do it.
Kwaye ukuba siyacelwa ukuba sibize sithandaze sifune senze masibe ngamajoni kanye nje ukunqama ukuyenza loo nto yabona.
Keep the message honorable, live the right kind of life, don't let no smut come up on it. We're living too late now.
Amen.
We're too late in the hour. Let's live it clean.
Gcina umyalezo uhloniphekile kwaye uphile ubomi obulungileyo. Sukuvumela isidyobho size kuwe siphila kwixesha eliphelileyo kakhulu ngoku sisemva kakhulu kwiyure masuphile wona cocekileyo.
Well, my life, your life, all of our lives needs to be picked up before God.
Ke ubomi bam, ubomi bakho, bonke ubomi bethu bufumaneka buqoqoshiwe phambi koThixo.
Our young people just ride around from place to place and show to show and drifting farther and further away from God. Like, now that's the truth.
Abantu bethu abatsha bahla nje benyuka beqhuba ukusuka kwindawo ukuya kwindawo ukusuka kumboniso ukuya kumboniso kwaye bekhukuliswa kude nakude ukumka kuThixo injalo ngoku leyo yinyaniso.
I see my children. And I see myself getting to a place where not you've got to assemble ourselves together to worship God. The Bible said so. When we see this day approaching, that much more come together.
Ndibona ebantwaneni bam, ndizibona ndingena kwindawo apho kungekho nifanele thina kunye sinqule uThixo. Itsho njalo iBhayibhile. Xa sibona lo mhla usondela okuya kuninzi kuhlangana.
If there's only two people here, you be one of them.
Ukuba kukho abantu ababini kuphela apha, uya kuba ngomnye wabo.
And if we come together and worship together, then we just something another about it. Jesus said, "Where two or three are gathered in my name, there I am in their midst."
Ngoku oku kwaye ukuba siyahlangana, size sinqule kunye emva koko nje si into ethile engenye malunga nayo. UYesu wathi, "Xa ababini okanye abathathu behlangene egameni lam ndilapho phakathi kwabo."
As I said before, Brother Green told me, and he said it, my wife come told me what he said when I was away, that and he said this morning the pulpit was open at any time. Now usually that's open for me to speak.
Ngoku njengoko benditshilo ngaphambili umzalwane uGreen undixelele kwaye uyitshilo umfazi wam uyeza wandixelela oku akutshiloyo xa bendingekho okokuba kwaye wathi ngale ntsasa ipulpiti ibivulekile nangaliphi ixesha ngokuba ngokuqhelekileyo okokuba ivulekele kum ukuba ndithethe.
Usually I had to drive all the way to Jeffersonville, Indiana to give a message that God gave me. To bring it to the people.
Ngoku ngokuqhelekileyo kufanele ndiqhube yonke indlela ukuya eJeffersonville, Indiana ukuya kunikezela umyalezo athe uThixo wandinika wona ukuba ndiwuzise ebantwini.
Go all the way to Jeffersonville, Indiana, and each one of you stringing across the country and hooking up the wires and things to get the message, because that's what we're living on. That's what we're here for.
Ndihamba yonke indlela ukuya eJeffersonville, Indiana, kwaye nonke ngabanye kuni nifakela iminxeba ukunqumleza izizwe kwaye ninxibelalanisa iingcingo nezinto ukuze nifumane umyalezo ngokuba yiloo nto esiphila kuyo yabona yiloo nto esilapha ngayo.
Well, we don't have to do that no more. God gives me a message, I can walk right here to the pulpit and preach it and feel free to do it.
Kulungile, akudingeki senze oko kwakhona. UThixo undinike umyalezo Ndingaza kanye apha epulpetini ndize ndiwushumayele kwaye ndizive ekhululekileyo ukuyenza loo nto. Ehe.
And I believe by that that God Almighty will bless you if you will just stand by this church now, this group of people.
Kwaye ndiyakholwa ngoko ukuba uThixo uSomandla uya kunisikelela ukuba nje niyakuma nixhase le nkonzo ngoku eli qela labantu.
Not only that, but let's go out and see if we can't get others to come in. See? Let's speak to others everywhere. Speak to them about our church and what it means.
Hayi kuphela oko, kodwa masiphume ukuya kubona ukuba sinakufumana abanye beze ngaphakathi. Yabona, masithethe nabanye naphina, thetha nabo malunga nebandla lethu noko limele kona.
But our church, we're here, we want you to come bring in strangers. And I'm sure it'll be good for all of us.
Into ibandla lethu silapha, sifuna wena uze, zisa abangaziwayo, kwaye ndiqinisekile kuya kulunga kuthi sonke.
See, we have a building which we're thankful for. We're thankful for this place together.
Yabona, sinesakhiwe sinombulelo ngaso, sinombulelo ngalendawo ukuba sihlangana ngokudibeneyo.
But howbeit, the Most High dwelleth not in temples made with hands. See? For heaven is my throne and earth is my footstool, and where is the place of my rest? But a body has thou prepared me.
Kodwa noko osenyangweni akahlali ezitempileni ezenziwe ngezandla. Yabona, ngokuba izulu yitrone yam, nomhlaba sisihlalo senyawo zam, kwaye iphi indawo yam yokuphumla, kodwa umzimba undilungiselele wona mna.
And we are a body of Christ. So as we move from one building to another building, I believe in bringing our messages and we'll come down and have healing services and anything the Lord reveals to us to do, we'll have it right here in the church until it swells out so big we have to take it somewhere else and somewhere else until Jesus comes.
Amen.
God bless you.
Kwaye singumzimba kaKristu njengoko sisuka kwisakhiwo ukuya kwesinye isakhiwo, ndiyakholwa ukuzisa umyalezo wethu kwaye siyakuhla sibe neenkonzo zempiliso kunye nayo yonke into iNkosi eyityhila kuthi ukuba siyenze. Siyakuba nayo kanye apha enkonzweni ide ikhukhumale ibe nkulu kakhulu, kufuneke uyithabathe uyise kwenye indawo nakwenye indawo ade abuye uYesu. UThixo anisikelele. Masithobiseni inhloko zethu.
Dear God, as we stand here on this platform which represents right over the altar here, we realize that we are a dying race of people as far as this earth is concerned.
Thixo othandekayo, njengoko simi apha kweliqonga elimele kanye ngaphaya kwesibingelelo apha, siyaqonda siluhlanga olufayo lwabantu ngendlela oyiyo lomhlaba.
We look out upon the streets and see sin wrote everywhere. And if the glory of the Lord is swiftly departing.
Sijonga ngaphandle ezitratweni kwaye isono sibhalwe kwindawo yonke kwaye uzuko lwenkosi lumka ngesantya esikhawulezayo.
We know when the glory of the Lord goes up, so will the church go with it. God, we want to be there.
Kwaye siyazi, xa uzuko lwenkosi lusimka, nalo ibandla lihamba nalo. Thixo sifuna ukuba phaya.
Just a few days ago, standing here on the street corner, just across the street, watching that parade go down the street.
Nje kwintsuku ezimbalwa ezigqithileyo, simi apha ekoneni yesitrato, nje ngaphaya kwesitrato, sijonge umngcelele usihla ngesitrato.
Seeing those old First War tanks leading the way, then comes the big heavy Sherman tank. Behind that followed on and on and on. Then the Gold Star mothers.
Kwaye sibona ezo nqwelo zomkhosi zindala zemfazwe yokuqala zikhokela indlela. Emva koko kuza enkulu enzima inqwelo yomkhosi iSherman. Emva kokuya kulandela ezinye nezinye nezinye. Emva koko iGold Star Mothers.
The little broke up family with a crying wife and a little ragged boy lost his daddy. An old mother had lost a son.
Ezincinci ezaphukileyo intsapho zinenkosikazi elilayo kunye nenkwenkwe edlakadlaka ephulukene noyise wayo, umama omdala ophulukene nonyana wakhe.
Oh, how sad to stand on a street corner and watch something like that pass.
Ndacinga obunjani ubuhlungu ukuma ezikoneni zestrato kwaye ndibukele into enjeya igqithayo.
Then noticing just as they passed this building, the music changed to Onward Christian Soldiers, playing their marches behind, but when they passed this spot.
Emva koko ndaqwalasela njengoko zigqitha esi sakhiwo, umculo waguqukela kuphambili majoni obuKrestu, bedlala ngesingqi sabo ngasemva, kodwa xa bagqitha le ndawo.
Dear God, I'm thinking of another great time coming. And that would be the resurrection, when the old-timers will come forth first, saints of patriarchs.
Tixo uthandekayo, ndicinga ngelinye elikhulu ixesha elizayo, kwaye elo iya kuba luvuko, xa omdala, abadala, baya kuza kuqala, abangcwele, amaqhawe.
For we which are alive and remain shall not prevent or hinder those which are asleep. For the trumpet of God shall sound, and the dead in Christ shall rise first.
Kuba thina basaphilayo nabaseleyo asisayi kubathintela okanye sibaphangele abo baleleyo, kuba ixilongo likaThixo liyakudanduluka baze abafele kuKristu bavuke kuqala.
Then when we see that great such of people going marching up through the skies, and we be standing waiting for our change, knowing that we'll fall in line also. God, make us faithful soldiers.
Emva koko sibona leya inkulu nje abantu behamba benyukela phezulu esibhakabhakeni, kwaye siyakuba simile silindele uguqulo lwethu, sisazi siyakuba semgcini nathi. Thixo senze sibe ngamajoni anyanisekileyo.
Only those who had really associated and been in the war to know what that really meant to see those tanks rolling by.
Kuphela abo bazibandakanye ngokwenene kwaye bebesemfazweni bayakwazi into okuyithethayo ngenene okuya ukubona ezonqwelo zomkhosi ziqengqeleka.
God, we think those who've been in the battle of life will know what it means when we're waiting our turn to fall in position and place in the resurrection to go up.
Kwaye Thixo sicinga ukuba abo babesemfazweni yobomi bayakwazi ukuba kuthetha ntoni xa silinde ithuba lethu kuba kube sendaweni nasendaweni eluvukweni ukunyukela ngasentla.
This my young brother standing here, well trained, ready, dressed, waiting for an old man to lay hands upon him, one who's an old veteran from up there in the front line, knowing that he must join the battle too.
Kwaye oku umzalwane wam omncinci eme apha oqeqeshiweyo kakhulu elungele enxityisiwe elindele indoda endala ibeke izandla phezu kwakhe, yena lowo uligala elidala ukusuka phezulu phaya kumgca ongaphambili, esazi ukuba kufanele ezibandakanye edabini naye.
Dear God, with these unworthy hands I lay upon my brother in representation of yours. Bless Brother Green, dear God, who I bless in Jesus' name.
Thixo uthandekayo, ngezi zandla zingafanelekanga ndizibeka phezu komzalwane wam ekumeleni ezakho. Sikelela umzalwane uGreen, Thixo othandekayo, endimsikelelayo egameni likaYesu.
May he carry this message, Lord, into this city and wherever you will call him. May he be loyal, filled with the Spirit, living a life above reproach.
Wanga angathwala lo myalezo, Nkosi, awuse kwesi sixeko naphina apho uya kumbizela khona. Wanga angathembeka, azaliswe ngumoya, aphile ubomi obungenakuhlazeka.
God, let him have the hearts of the people, that he might teach them and lead them and direct them in the path that we all desire to walk. Grant it, Lord.
Thixo, menze abe nentliziyo yabantu yokuba abe nokubafundisa aze abakhokele abaqhubele endleleni esiyinqwenelayo sonke ukuyihamba. Siphe Nkosi.
Bless his faithful wife with little children. Bless our efforts here together as Christian brothers here on earth that we may carry this gospel to the ends of the world.
Sikelela mfazi wakhe unyanisekileyo, abantwana bakhe abancinci. Sikelela imizamo yethu apha sihlangene njengamaKristu apha emhlabeni okokuze sithwale levangeli iye eziphelweni zehlabathi.
Send your spirit upon him, God. We pray in Jesus Christ's name as we give him to you. Amen.
Thumela umoya wakho phezu kwakhe Thixo, sithandaza egameni likaYesu Kristu njengoko simnikezela kuwe. Amen.
God bless you, Brother Perry. Bear the word.
Thixo akusikelele mzalwana uPerry, thwala ilizwi likaThixo.